joyi yamdere ƴaɓɓore mintaji capanɗe tati dande studio kala ngu kettini ɗon kibaruji moɗo e fulfulde. Omar Hamad janganta on dow masinaji Mustapha Ayuba tigi fa woɗa. E nder koye kibaruji meɗen ni hande en jatana kalen filla laamiɗo sarawni a keso biyeteɗo Kambari cuɓaɗo hande subana caggal nde ɓe ganno fina tawa mabɓe mo tarkamma o do lomtana aljima mayɗo asawe bittiɗo. Nonni jandeji no ɗon jeeyira fo ton woɗiri harto jande jandeji hakkundeji ɗin ɗo nder janguirɗe ñamey iɓe beltiyamo yewtere men pindino yatana ha laa dow filla laawol laamu kaɗol garbinol fuudu misali sukaɓe. Kori jamirtemo yerno kaalinoɗo e nder koye kibaruji meɗen Kambari e laawal ngal kan woni inde laamiɗo rewɓe sarawniya keso hande subana woni ko suɓa lomtude sarawniya aljima mo Lugu mayɗo lasara asaɓe bittiɗo e miccintinde duni wuro Lugu ngo. No debbo sarawniya arano inditiraɗo alkasa kan tawa nder mum jiyaɗo nder commune Dankasari les département mo Doganduci. Bandi min Abdoulaziz dan yuma yeyi toon nani ko fammini do majji.
Selon la tradition, c'est
der fina tawa gaware maido on en kan subata donaydo dum har lawol tarkama ko dum yowata kaw woni yesu der fina tawa leydi arewa har cubaki sarawniya bawra lahama en kasa ekonani titta der batu gaware maido o enda aranni fu o fi bi ko debbo gon ko lati hano hinnore non e ettore yade e makko gada mudum dum tinnike e dum wosodo gaware de enda der wuro gon enda yesu tefobe cubakiji di enda kamɓe sappo gaɗa muɗum tarkama on en yahi fa wuro go en fiyoynayejo goɗo bi'eteɗo Kammari ɗum holli ko kanko noon ɗum suɓi illa ɗon en Kammari kan laati sarawniya sappo e jeɗɗa ɓo ko Lungu
7ème sarawniya de Lugu.
Nani mbiye lebbi tati arani kantama illu nder lewru décembre le janguirɗe jandeji hakkundeji ɗo nder ñamey eto arano gondo waɗama jonkay hodda kina eto ko sukaɓe jangoɓe ɗen nde ñalande hande nde toy ɗum tawa harto sigila jande ɗon Suleiman Cisse Oumaru e madame Dan Tobo Fati kawjinaɓe jangeji gomnanti jangirɗe gomnanti noni e gonɗi jonde horemu nani kowi Samira Ruhafi.
Sembe ko jangina nder fannuji ɗi enɗen ni waɗan dow hemre fuu capanɗe joyi denne hano ɗum feccini non niya jangirde amin dow jonde hoore mum tawa bani murtere waɗi nder jangirde gomnati balɗe ɗiɗi ñalowma goto kanni murtete ɗo enɗen to amin hikka deƴƴere no woodi laso e tati lewru janvier eto amin aranogo enɗen min gaɗoyta
sembe jande ko waɗa hikka ɗo to amin de hisama no waɗan caka capanɗe tati e joyi yaade capanɗe nayyi min gaɗi eto devoir surveillé eto arano ko jande nden en hikka yettore Allah jangoɓe e janginoɓe en fuu ɓe gaɗa e murtere meɗen eela Allah du ɗum yaade yesso golle ɗen du fa hanno
nonni mbiyen gam batte Allah e batu jooɗa kaalen gaɗaɗo ɗo nder ñamey ley jeɗɗire wittine ɗe gatte fude narral yaade ɓe juuɗe mum tawa nder fi jande Niger mbiyen kulle kewɗe ƴantama to warɓe to o batu gam l'école Niger yara no waɗir Sherif Issouf secrétaire général o woni syndicat jangguinoɓe jandeji pamari nani ko fammini Mamane Ada dow majjun.
Ministère kawjiɗo jandeji leydi no hani tittinkinade yawna fi adol janguinoɓe ligotoɓe hokkaɓe lamba gollal fi golle adol mabɓe goldu fa handen de en darini golle mum timminama seɗɗa kanni hori seɗɗa oodu kammin gonmiɗen ƴama yawni komiti joɗɗinaɗo hawjo fi jooɗa haale ƴami gomnati kandu fa handen yawna talkiɗi enɗan burtini hawta golli diddoɓe ɓe enɗan keɓaɗi tabbintinaɗi ɗi gollire hikka min ƴamidu kaden fa handen ministére yawna fi ƴewtinagol moƴƴina laaɓi kawjiɗi filla jandeji lokkol ɗo enɗen nder leydi meɗen ministére o enɗen durwa ko waddana janguinoɓe koyirna nder ɓurna mu'en gomnati kandu fa hande miɗen ƴama tittinkino ko watta aadiji adaɗi ɗi enɗen fuu ka endu kumni
en kotan nder région do soto syndicat janguinoɓe jangedi hakkundeji ɗum woni sinases e iept ɗum mawde wittinde ɗe woni ɓe gaɗi hawride mabɓe tomin burtin ɗerol e hollude ko rafi ɗowtanade aadiji goɗɗi ɗi ardiɓe hawsu koƴi dow laabi goɗɗi sanu sani Salisu Garba goto tawaɗo nder fedde nde nani ko wi Aussi Abdourahmane dow majjun.
arande fuu min mbi gomnati yottina aadedi hooƴanimi. Minen domi moƴƴinol waɗe dow fi golleji amin ɗi fuɗo dow saɗarmaji ɗimin goni. Minen gi'a mosola heɓo ngam yottingo aadiji ɗiɗaɓel dow fi janginoɓe liggotoɓe. Gomnati wi ɗum darnan fi janginoɓe liggotoɓe janginoɓe ɓen koƴe kokke lamba golle. Nde ƴewama do ɗum deƴƴini ɗum wala iɗum waɗe gollawol waɗi. Minen janginoɓe leydi Dosso min mbi min accirta ɗum ɗum wittoro ni no handi gomnati miccito dow haala desaka ko janginoɓe liggotoɓe no koƴete kokke lamba golle. Koƴe dow jonde gomnati ko hana ɓe gaɗana tewtoru noon duuɓi jomum ko waɗino jangina hemum ɗum laasi bitte jomum hooƴe kokke lamba golle.
Fayinda ni Dosso taweɗen to fedde wonde no nangani rewɓe ɓe gorraɓe mo maye ɓiɓɓe atimo ma doganduci hawtade e mballaga pelle mballoje gaɗani mballa nimɓe ɓe gala bawɗe ko watto galleji 300 ummotoɗi nimɓe 300 kamɓe woni ko ɗum hoƴana tedden ko laati sukaɓe jangoɓe l'école no tawa hen. Nasiru Sahabi, secrétaire général au comité, nani ko wi Abdulaziz Danyuma.
Komite o en no walla ɓaale tawraɗe rafike coran. Hannen komite o enden no tawra ɓaale 300 e lasu e jeɗɗi. Misali nayeɓe ɓe gonda atimuɓe kasen ɓe kecoray ko watta ɓe bawa adite deni maɓɓe. Nde pay warude fuu ɓe garda talki mayde goriɓe. Nde ɓe gondi atimuɓe ɓe parta duuɓi 16 o se ɓe jaldo talki dimeki sukaɓe enda. Kanjum woni laabi ko komite o enden joƴƴini. Seede ɗum waddama nden ko ɗum winna inne ɓa hara ko darata jande hikka ɗum heɓi sukaɓe 300 kokkaɓe are jangirɗe illa classe CI yaade
lycée.
Njeento enden nder région Agadez, Sarusi kawjiɗo filla durgol mo gallure Agadez le jeɗɗire wittinde ko fuɗɗi gollal barol ɓosaji gonɗi no jiilo ndel gallure nden. Warde ñalande hande nde ko watto ɓosaji 10 kamɓe mbara yerno Zabayru Liman ardiɗo Sarusi kawjiɗo filla durgol mo commune on famini. Bandimi Moussa Mamman keɓɗo lamdademo.
Au niveau de la commune d'Agadez.
Do der commune Agadez min puddi barol dawadi jofaadi no jilo di gala jomiraabe. Misali dawadi tawadi der kogol jipporde lanaji piroji hubere Agadez de enda. Der kogol jipporde lanaji di endan dawadi di endan duudi no jappu lana piroa de no jipponade no ummu. Hande mballe amin joyi wadandu dawadi 10 e ko deki dimin bari. Min jaran dum du yeso jango e fabbi jango. Taje ka en min gattanta pajo min desa nokku nokku der kogol gol enden. Nyande min desi sey jagore muɗum min garta tokkitade darude dawadi batudi din e taje e nyamaka den enden. Dawadi batudi e taje de nyamaka den ka en min kawrata min ufa.
Nanni mbiyen wuro Cenga koye jiya kana nder département mo Gaya le leydi Niger. Jeɗɗire wittinde nde woni ko ɓe gaɗi batu fijo maɓɓe fina tawa ko Cenga. Ɗum ɗo ko latino yiɗi lallude duuɓi majjum 10 ni ko ngo fijo wayri waɗede. Bandimin Fadel Alu yeyi fottoyi to ngo fijo wonno waɗa yewtidi heɓɓe warde to makko.
Bana Allah kaddaremu
hikka Allah foddike ɗum umminike hawrine mawne ko ɗum waɗata hitande warde hitande nder siire Cangayaɓe. Semme haala batu hawrine de arande fuu kaw woni fonnude ko e himɓe Cangayaɓe. Cangayaɓe ɓe endan no tawa nder leyɗe jeɗɗi amman ɓe annodira. Ɓe anna leñi maɓɓe, ɓe anna tariki maɓɓe, ɓe anna to ɓe ciwoy, ɓe anna du ko waddiɓe ɗo endan. Kanjum saabi men cigili laawol hawrude ko e himɓe Cangayaɓe ko watta ɓe annodira. Gam kantol hitane fuu leñi fuu no gaɗa batu muɓɓe. Misali waɗude fijoji fina tawa durwo e ko nanni titta. Fina tawa du noon ko wadde weltare sanne ɗum hana accede. Minen tawɓe ɗum meɗen cembin ina jeydaɓe amen ko watta me annodira.
Nanni mbiyen ano pellatol baale pelle leydi ɗum no woni e hoore mum nder nokkuje to baal latete ɗo enda nder leydi ɗum ko wite e stadion. Kanjum waɗi nder caka balɗe 10 e ngol latol baal AS Fan kan woni e ponnogal ngal nokku aran to wodi didi nogay. Nden ko AS Douane kando kane tawda didi 16 ni ko AS GNN no tawda didi 14. Nden ko mbiyen Espoir FC mo Zender no tawda didi 8 Akokana FC mo Agadez didi 7 Zangorzo FC mo Maradi kando kane tawda didi 3. Sangarten e yewtere meden pindinol do der Niger garbinol hunde non ko lawol laamu hadi leydatol hembre e chapande jeddi e jena yade ngol hembre e chapande jetati e didim nden non debbo chardo todo fammini e wiide der di laabi ko jaadi jaccere no tawa der mum goje maymuna gazibo goto chardo todo nani ko wi alamin wa chardo majju.
Il y a des textes qui répriment la mendicité des enfants.
No wodi labi seri aji kadudi garbenaki sukabe kadudi gollinol sukabe de di labi seri aji kubay wodi denni sai modinol gasungol wadama do majji gandeni jewama labi seri aji di kolli wide neddo fu wala lawol watta suka gum der piol bara latu saru suka onno na modibbu mun neddo gum hebi suka no wonno watta mu der garbinaki gaddo e gacce no wawi nangede
prendre 6 à 1 an d'emprisonnement
dato lawol lamu leedi jukkude gacce de enden no donno gollide du nano
arelte no
igala idi gollide gando wodi datol gol sappo e jeegu o lewru december duubi ujunaaji e sappo hawtade e datol herme e chapande jetati e goo ko holli wiide neddo fu jaabudo laabi seri aaji di no waawi nangede kasu fa duubi jeenay handen no wodi iri gattol sukaabe golle garbinol gon podobe garbinoben jaratte be fleede yasin dum wadi suudu sawra leedi niger joddini dental gon ko durwi jitta e garbinaaki ki ko woni no jewtino joddina laabi seri aaji gan durwida e mun deni jewama laabi seri aaji gon kokki laawol neddo gondudo laru garbino amma laabi seri aaji kollay der gallu nyemay to be kaani be garbino laawol amudu halay no himbe hisinte garbinol gol heno dun durwi ditti heno teddirka mabbe ho irti halay do no be paborti be itte der sadarma burnam dowlabi no handi modinol watte galluttinol ko jacci
ya des vides qu'il faut combler
denne eden baawi wiude ko lawol lamu leedi jukkude gacce de enden ba ko no winda wala no nautore
non seulement les textes no
labi galano gollidi hano jom misali datol herme e chapande jetati e goo wi neddo fu gollindo suka wattimo der garbinaki labi seri aji no jukkan jomu to joni suka be no chankiti do labi mawbe gon no nautoro e mabbe gonga di labi joddinama de kile kewde di doitan
taki au contexte local.
Nani dawan to bi'en kibaruji meden tili e dengal fulfulde joni wala fu ko bawden wiide sana jabbodo mamman ada kamdo yamde jeddi joyi e mintaji la soy didi e joyi o waddam ko demgal hausan kore amma fande me yade ni bi'en yamde ano jeego e mintaji sappo e joyi batu joda kalen mo rafika atere watta do filla bi'en golleji hirnyereji gadantedi hakkunde goriyo e dekio kirten to jam hirti kettino don fawar
studio kalangu
nyande fu kettine sigilaji studio kalangu ala sarayande joyi do radio di golliditto e whatsapp do lamba chapande jetati 06 chapande jette jetati chapande joyi en
to on jeggitin sigilaji jeddire
altinere fu der yewtere pindinol do fi sarayaji e yitugol hakke
talata yewtere pindinol gada kokkol habaruji do fi gurna lobban e batu joda kalen ko rewbe yande jeego e min tagi sappo e joyi
aljumaare fu batu joda kalen mo hokkobe habaruji gam martude kompa ko wad der jeddire
soy alal habaruji sukabe ummatore yande joy la sara e tokkinde en fu potten fada studio kalangu yado leydi niger